na fi gere gere. Ay 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 ay.
Izo 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 zinani zunguka. Izo 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 zinani zunguka. Baraka zako baba yangu zinani zunguka. Baraka zako baba yangu zinani zunguka. Niache niimbe, niache nicheze. Niache niimbe, niache nicheze. Amenitendea mema, niache niimbe. Amenitendea mema, niache nicheze. Izo, 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 zinanizunguka. Izo, 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 zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Kama ni maombi yangu, amenijibu. Kama ni magonjwa, ameniponya. Amenitendea mema, niache niimbe. Amenitendea mema, niache nicheze. Izo, 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 zinanizunguka. Izo, 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 zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Naona neema, mbele na nyuma, naona upendo. Amenitendea mema, niache niimbe. Amenitendea mema, niache nicheze. Izo, 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 zinanizunguka. Izo, 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 zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Niache niimbe, niache nicheze, cheze. Niache niimbe, niache nicheze, cheze. Amenitendea mema, niache niimbe. Amenitendea mema, niache nicheze. Izo, 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 zinanizunguka. Izo, 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 zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Baraka zako baba yangu, zinanizunguka. Chezea Bwana, chezea, rukia Bwana, rukia. Chezea Bwana, chezea, rukia Bwana, rukia. Chezea Bwana, chezea, rukia Bwana, rukia. Chezea Bwana, chezea, rukia Bwana, rukia.